Chris Hart.
Respect.
Ubu ni igihe kizaza Kashori yangira player. Oya sinahinduka, reka sinzahinduka. When you smile, I feel the heat. Kuwamba hafi nkajya deep. Aba king ukaba queen. Mukundwa, mukundwa. Baby n'ubuzima sinzi, ntabwo nagira nakuzi. Cause you're my life, manyana ho. Dore nkubonera kure hi. Gukenera buri gihe. Nawe ndende meshi, undinda gahinda. Yabinzozi zawe nzitegeka, naguhisi yose my diva. My diva diva,
baby you're my controller.
My diva diva,
I love the way you want your body.
My diva diva,
upenda sana.
My diva diva. Shaka, you always out, come and go and samba. You and me, you and I. For first you come and jandy booty got day. Naka gati ma booty ni gatera ya. Naretsu murumba si yika. Kama tu biri booty ya manushi ya. Iyo nabaje nagote inda nujumba kure. Dore nkubonera kure hi. Gukenera buri gihe. Nawe undinde meshi, undinda gahinda. Yaba inzozi zawe nzitegeka, naguhisi yose my diva. My diva diva,
baby you're my controller.
My diva diva,
I love the way you want your body.
My diva diva,
upenda sana.
My diva diva.
Respect.